Sawuthanga iyeke. Dawena stop. Jwala wena. Sama ngami. Namhlanje mekhonini. Hey. Welcome back class of 2023. Ingonyama siyabangena sesusini. Pastor Wayne ngicela hlale sibonisane. Ukhanda igama walithinta abakutrabhayo. Nangiphi ijazi leli akusile ngizule embathi. Ngasenza ibharu wena imvana ngokwegazi. Why voice is so after mastering? Voice fan ukuthinta thinta amabhathini. Hey akhidophe esinye ilahlele dustbin. Kade ngazi mnina ngiphenduka itopic. Everyday man borekile lokhu mkhonkothile. Woof woof ha! Fact! Ngamjwayela kabi. Mhlampe nzima isiZulu ingakho ungezwa kahle. Sokushaya ulanda ubhuti kumane kuphele ngani. Khipha ama-AC kuvele kushise kabi. Mntwana izwa ngami. Stage endlala kusona kulula ufike kusona. Wena goqa ama-artist akuwanike i-hope. Until usuku lushaya emase be-perform i-dem. Ingoma zabo ibanga umsindo enayilaleleki. Fake chains bling bling wayinekhi green. Amasudi igokhayo uzenza iphimba. Wena yini undu brown o obrikwane. Noma ugqokise kwerazo thina sibona intwane. Pusha kuphela yeka mina be inspired. Noma bed ubulalela play last last. Nzima ibhayi yikho uphume ngeparoni. Super Saiyan uve Jesus enza ighost. Isenta imbuzi yikho uyibiza nangeghost. Ungisaba ukufa kodwa ko-Facebook awuboast. Ufuna ukwenza intshebe yami amagoda. Ubhoreka ngempela buyele Angola. Lezo irekhodi ayi-hits ayigcina ngami. Ngavusa i-CMA wafika wayibeka phansi. Wagive up isabantu yaqala okwayitakhe. Wavusa lezi work kakhulu naqala phansi. Usanda ngathi ugive uphile uma urecord. How many var uye kuhlohlana nodot. Mina ayizwana nokuthi distract leya nto. Ngizuthi iphene kwitize lokhethi A1. Nakhona i-favor ngoba ngiphendulana nawe. Kade uzama ulokhu ufuna udumo ngami. Ngiyakuphaphiya ukazi usevelwe neplata. The way you work ngakhona mshowa uyazi ne-rider show. Respect to the great Norabashana. We party poop and spend a maulana. Kuzu gogo shibilike duze wami. Eyami ground wena ufuna sizwe ngawe. Incwadi encane ebheke kuwe pastor wami. Kibushiri namasida letha umbane. Njengofishi ngiyashibilika uyazi ngifuna imali. Singase ngidise nge-reverb yini ulakulani. Bengithi work kanti west nxaya usale udlala. Lona udelela too much aletha ibhande lami. YSDG ngikufanisa ne-45 yami. Plus iyinda yikho shore njengomculo wakho. Uqale wayiqala yabona ujwayela kabi. Uzothi amabhadi ma kumele abheke phansi. Hannah Montana ngazenza iprincess yami. Akuna mathata mayi-ode wuyiklaba. Haram unzira yakho. We ghetto together, it's always paying time. Remember you faggot, we always making time. For people like you, we fake fairy gum. Hey, how you still saying? Baby, namhlanje uzolala ukhulile. You don't move me. Yoqonda ama-fans ma ngabe uyikhungile. Yawe, yazi intwana kabi. Noma uqala igame ukhetha ukudlala nami. Baphonta ngayakho. I-rapper simakethi ukuthi sithanda i-afro.